iDA kusifundazwe sakaZulu Natali iyagxeka kakhulu ukuxoshwa komfundi okhulelwe eDlabasuthe High School ngongekho emthethweni. Lokhu kuphula amalungelo akhe omthethosikelelo emfundo futhi kuphinde kugqugquzele umzimba okubhekane nabantu besifazane abasebasha abakhulelwe. Isenzo sesikole siphikisana nenqubomgomo yomnyango wezemfundo kanye nomthetho omusha iBella Blue. Siyaqonda ukuthi ukukhulelwa kwabafundi kuyinselele, kodwa akukho muntu okufanele aphucwe ilungelo lakhe lemfundo. IDA isithathe iy'nyathelo ey'phuthumayo. Sifake iy'khalazo ku-MEC no-HOD wezemfundo la kusifundazwe kanye futhi ne-South African Human Rights Commission. Futhi sifuna iy'khulu ziphendule kumnyango wezemfundo kusifundazwe nakwisifundwa sasemzinyathi esithintekayo. Sizophinde sisivakashele isikole ukuqinisekisa ukuthi lo mfundi uyabuyiselwa. Iy'kole azikwazi ukuthi zifake izithiyo ezingekho emthethweni nezicindezela amalungelo ey'ngane, ikakhulukazi abesifazane. Umnyango wezemfundo kuzomele